radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ubyizwaho nange Venuste nshimiye Imana. Mwaka w'igihumbi 1996 umubyeyi witwa Nikuze Tasiana yatandukanye n'umugabo we Firmine Nyamwasa bageze ahitwa Inyabibwe mu cyahoze kitwa Zaire. Yari kumwe n'abana be bane. Umugabo we Nyamwasa yasigaranye umwana umwe Sano Philibert wari ufite imyaka 6 amutahana mu Rwanda. Yarize abapadiri ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka mama we n'abavandimwe be. Padiri Sano Philibert atuye mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Kibumbwe akagari ka Kibibi umudugudu wa Rwezamenyo.
Hari umubyeyi nabuze, umubyeyi wanje mamubyara, nkaba rero nari umwe mu bana umubyeyi yari afite. Twari abana batanu muri famiye yacu. Ubwo rero umubyeyi witwa Nikuze Tasiana tukaba twaraburanye ndetse n'abo bavandimwe bose uko ari bane twavukanaga.
Ubwo mwaburaniye hehe?
Ibyo twaburaniye ahantu hitwa Mangeri.
Aho Mangeri niho mwari mutuye?
Njye amakuru mfite nayo nawe na muzee wanjye waracyariho witwa Nyamwasa Dimini. Mbwira ko nyine umubyeyi twaburaniye aho ngaho hitwa Imangeri.
Ariko yakubwiye umwaka?
Umwaka ntabwo yawumbwiye, ashobora kuba atawibuka. Ariko ndatekereza ko ari hagati ya za 1995 na 1996.
Aha Mangeri se ni muri Kivu ya Ruguru?
Njyewe Justin ntabwo mpazi, umubyeyi nawe ndi mubaza numvaga avuga ko atahanekereza neza. Ubwo rero akubwa hari andi makuru naje kumenya nyuma ko uwo mubyeyi ariyo nyine ajyaho nyine mbabwire wenda ya nyuma duheruka ye.
Yego.
Hari umuntu wampaye amakuru ambwira ko mu mwaka w'igihumbi 1998 ahantu hitwa Imasisi ku musozi wa Mangeri, ahantu hitwa Igatoyi ku gasongero k'umusozi waho nyine wa Mangeri. Ariho yahuriye n'umubyeyi Nikuze Tasiana, akaba yabagara ku musaza witwa Rutagango. Ngo umusaza wari muto muto w'inzobe. Aho rero babaga hakaba hari n'igiti gito gito cyabagamo uducuramo. Uwo musaza witwa Kagango yari aturanye ngo n'uwitwaga Ntawuhezinda wari ushinzwe gurupoma. Ubwo ndakeka ari gurupoma yaho kuko ntabwo njye nyizi. Uwo rero Ntawuhezinda yari afite umukwe witwaga Hatangimana. Akaba rero muri ako gace ngo harabaga n'uwitwaga Musema waje kwimukira nyuma ahitwa Igoma. Amakuru ya nyuma bambwiye nayo ko umubyeyi witwa Nikuze Tasiana.
None se bakubwiye ko yabwa kwa Kagango kubera ko Kagango ari umucumbikiye?
Yego, niwe wari umucumbikiye.
Nta bandi bene wabo yagiraga muri ako gace ka Masisi?
Nta bandi bene wabo yari ahafite, kuko yari umuntu uhunga bisanzwe. Kuko ubwo wenda sinzi niba ndubabwire nahavuka kugira ngo mwumve ko ntaho yari kubona bene wabo aho ngaho.
Yego, biramfasha kubimenya avuka he yageze Imangeri aturutse.
Yego, nibyo ngiye kubabwira. Avuka mu cyahoze ari komine Ntongwe, yari sekiteri Gitovu, Serire Kanyegera.
Muri komine Ntongwe hariya hepfo ya Zatambwe?
Aho ngaho rwose niho yavukaga. Akaba yaravukaga ku babyeyi babiri, ari menshi Foste ndetse na Nyiraminani Patricia.
Ubwo ntangiye gusa naho mbyumva, noneho yageze Imasisi ahunga?
Nyuma Jenoside imaze gutera mu Rwanda, yahunganye n'umugabo we witwa Nyamwasa Firmine nyine n'abana be nange Sano Philibert. Ubwo rero ariko ahunga yarabaga Inyanga, yari yashatse Inyanga hafi ya gereza.
Yego.
Ubwo rero yaje kuganirwa aho ngaho arababwiza aho twaburaniye. Aho twaburaniye muzehe abimbwira yambwiye ko ari ahitwa ajya kwicanga na hari Cyangugu, hari agace kitwa Cyangugu. Nimbyibuka ndababwira ntabwo ari aho, ntabwo ari mu Mangeri, ntabwo ari Mangeri aho baburaniye.
Mbese wowe wari ufite imyaka ingahe padi?
Njye nari mfite nk'imyaka 3, ibyo ntari kubasha kubitandukanya. Rero yaburanye nyine n'umugabo we Nyamwasa Firmine, ari we njye twagarukanye, nibwo niwe papa mubyara. Ndaburana ari kumwe n'abavandimwe bane nabo ngiye kubabwira amazina yabo.
none abo bavandimwe bajyanye na mama wawe cyangwa se nabo mwaraburanye muri ako kaduruvaye
bajyanye na mama
bishoboke ko baba bari kumwe
bishoboka ko baba bari kumwe
wowe wagarukanye na papa wawe mwenyine
twenyine
abo bandi bane basigara Masisi
basigaye aho ngaho nyine tumaze kuburana nyirizina ariko nyine ya makuru nabahaye umuntu wambwiye amakuru avuga ko icyo gihe bari kumwe nabo aho Masisi ku musozi wa Mangeri
abo bavandimwe bawe basigaranye na mama wawe bitwa bande
hari abana b'abakobwa babiri abona akurikiraga ngira umwanya wa gatatu uwitwa Muhaye Urukundo Philomene n'uwitwa niwe Mugeni Florence akaba n'abandi bana b'abahungu babiri bankurikiraga uwitwa Mpana Umusingo Fideli wari uzwiho ko yari ikiragi n'uwo wari umuhererezi witwa Manireba Eric
none Mpana Umusingo babwiwe n'icyo ko ari ikiragi nimba aragukurikiraga yari afite yenda imyaka ibiri ku myaka ibiri yaratangira kuvuga
yavutse mu mwaka wa kabiri kuko yavutse mu mwaka wa kabiri Mpana Umusingo Fideli birashaka ko barabonye yuko adafite ubushobozi bwo kuvuga
hanyuma uwakurikiraga Mpana Umusingo yitwa nde
yitwa Manireba Eric yaravutse mu mwaka wa
abo bose kuva muri 1996 kugeza ubu nta makuru yabo muzi
kereka yandi nababwiye mperuka y'umuntu uvuga ko yababonye 1998
nta buryo wigeze ubona bwawe washoboraga gukoresha bwo kugira ngo utume nk'umuntu Masisi mubwira uti uzambarize
njyewe ku isi cyanjye ntabwo nigeze mbasha kubona uburyo bumwe nakoresheje ntabwo ugiye gutanga igisubizo nari naraciye muri Croix Rouge ya Nyamagabe ndahari dore zose ziba zikenewe ariko nta gisubizo nigeze mbona nabona hamagara mbabaze aho bigeze ntabwo wamaga igisubizo kigaragara ko byaba byarageze aho ngaho
ubwo ni ukuzashakira Mangeri aho za rubaya za gatoyi naho hose bishoboka ko ariho aherereye niba uyu musaza Kagango akiriho
yego
ubwo tu yadufasha niyo aba atakiriho ntiyabura abamukomokaho
ndimo kuna nk'eka yabafasha
yego
hari akazina bakundaga kunyita bakundaga kunyita Sarupes ako niko kazina bakundaga kunyita ku buryo nk'eka wenda bavandimwe bashaka ko ariko bari bazi kurushwa bamenya sano Philibert
bakabamenya ko ari wowe ubashaka none abo bavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya hamwe na mama wawe niba koko bari muri kariya gace ka Kivu ya ruguru mu karere ka Masisi niba ariho bari bakaba bakumva muri kano kanya ijwi rya Amerika rirahumvikanira kuri FM ku maradiyo atandukanye niba bakumva muri kano kanya bazibuka Sarupesi ariko babwire icyo ufite ku mutima padi
icyo mfite ku mutima icya mbere babaye banyumva ndabifuriza amahoro y'Imana ariko kandi nifuza ko batashye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byanshimisha cyane kongera kubonana n'umubyeyi wanjye abavandimwe tukaba twafatanya kubaho neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ikindi musaza papa umbyara ari we wenda papa w'abavandimwe banjye nawe aracyariho ku buryo nawe ntekereza ko yakwishimira kongera kubona umuryango we ndumva rwose ibyo bintu byanshimisha kubashishikaza gutaha nicyo cya mbere bakaza mu gihugu cyacu nkongera nkishimira kubana nabo cyangwa se nabo wenda mu gihe wenda bitarashoboka bakaba bana amakuru icy'ingenzi ni ukongera guhura nabo tukabana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byo biri mu byanshimisha ubutumwa mbahantu uko bagira iyo nyota yo kugaruka mu gihugu cyacu
Padiri Stanley Philibert rero urakoze kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga radio y'ijwi ry'Amerika iragutumikira ngaho ukomere kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe kubufasha mudahema guha abanyarwanda
tugume mu Rwanda mu mwaka w'1994 I Nyamirambo hafi yo kwa Mutwe hari hatuye umugabo witwa Jean Bosco Nkurunziza wavukaga I Rutobwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama uyu Nkurunziza aciye ukubiri n'umugore we mu Kagatare wari ukuriwe bari mu kwihisha umwana we w'Imana Angelique wavutse mu kwa gatandatu 1994 arashaka kumenya amakuru ya papa we kawi manageri katuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu w'Isonga
nanjyango mumfashe kumenya nimba umuryango wanjye babakiriho bambwira ko papa wanjye ngo yapfuye muri Jenoside ariko ntago babizi neza ubwo nifuza kumenya nimba koko yaba yarapfuye cyangwa se ariho n'umuryango we ntago nkuzi kuko ntago mama yari abazi ntiyari azi n'iwabo ngomba mvuga ati nifuza kumenya nimba byibura n'umuryango we wabo hari nimba koko we yarapfuye
papa wawe yitwaga nde
yitwaga Nkurunziza Jean Bosco
yaratuye he
babaga I Nyamirambo kwa Mutwe niho yabanaga na mama ariko bambwiye ko avuka aho bita mu Rutobwe hari Igitarama
amakuru ufite kuri papa wawe ninde baguhaye
ni mama
muri 1994 mama wawe na papa wawe barabanaga niyo bari bakibana niyo bari bakirwubaka
yego
bari bakiri batoya
yego bari bakiri batoya
ni ukuvuga ko muri 1994 Jenoside itangira wowe wari utaravuka
yego njye navutse mu kwa gatandatu
mama wawe icyazi ni amazina ya papa wawe ariko se akamenya yuko akomoka I Rutobwe hari muri Gitarama hari andi mazina yo mu muryango wa papa wawe kwa sebukwe hari andi mazina yigeza guha azi
yambwiye ko ntaya ari atajyayo
bari batarajyayo
yego
bagiye bakuba ko yari ataramujyana ngo amugeze mu rugo amwereka ababyeyi mbese hari ya mihango ya Kinyarwanda yo kugira ngo imiryango imenyane
yego ngo bari buzajye ku itariki 28 z'ukwa kane
Angelique uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga nyuma y'imyaka 30 Jenoside ibaye nyuma y'imyaka 30 uvutse nyuma y'imyaka 30 papa wawe atashye uje gushaka umuryango we turashakira muri Rutobwe ya Gitarama ndahamya yuko ntabwo hazabura umuntu umenya yuko hari umusore muri 1994 yari umusore Jean Bosco Nkurunziza hari abantu bazibuka ko yari atuye hafi aho kwa Mutwe abantu aho kwa Mutwe n'ahantu hazwi cyane ntabwo tuzabura rero umuntu uzamenya yuko Jean Bosco Nkurunziza yarahatuye akaduha amakuru niki mama wawe yakubwiye batandukanye bate
yambwiye ko Jenoside itangira babaye nk'ababurana buri umwe agiye mama yari agiye kwihisha nawe indi nzira baraburana aburana mama kuko yari akuriwe ananirwa gukomeza kugenda aguma hafi aho ngaho aje wenda ngo ari buze kumushakisha mubone birangira batabonanye mpaka
kugira ngo utangire kino gikorwa cyo gushaka papa wawe umaze kumenya ubwenge birumvikana ntabwo wabonaga papa wawe mu rugo wabajije mama uti mbese nkayangire mbuti mbese mama wambyaye papa wanjye ari hehe icyo gihe umubajije icyo kibazo yagushubije ati sinkubajije ngo yagushubije iki yagushubije ati
yarambwiye ngo yarapfuye
komera kuba uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga uyu munsi
uravuga uti ko papa wanje yaba atakiriho ariko ndashaka kumenya umuryango we aho uherereye urashaka kumenya niba agifite hari umuryango we warokotse waba ufite basokuru banyogokuru banyogosenge babyara bawe se basaza bawe bo kwa so wanyu bo kwa mbese uravuga uti ndashaka kumenya umuryango wanjye aho papa akomoka kugira ngo kino gikorwa uvuga uti ngiye kujya kuri radio mbivuge ntaga ari ibintu byoroshye ariko nkunda gushishikariza abana nkawe kubikora n'abakuru kubera ko harimo ubuvuzi harimo kuvuga ikikuri ku mutima hari ubuvuzi bwo ku n'ibintu ihahamura umuntu ubuzima bwose ariko burya iyo ubiganiriye cyane cyane harimo n'ukwizera kubishoboka ko Imana yakugeza ku muryango wawe burya n'ubuvuzi bwiza kugira ngo ufate icyemezo cyo gutera iyi ntambwe uze mu gasaro ka Buraga Angelique niki cyabiguteye
nakunze kubyumva kenshi abantu mwagiye mufasha bakabasha kubona n'ababo kuko hari uwo numvise mwafashije nawe ari umeze nkanjye njye narabitinyaga kuko nta muntu wabo twari tuzi ntituzi ngo iwabo ngo ni karitsiye nkumva ko bitashoboka rero ndahumva umuntu mwafashije nawe utari uzi na bene wabo utari uzi n'agace gusa azi karitsiye gusa ndavugane nanjye byashoboka ko bamfasha niko gushakisha uko twavugana
urakoze cyane kandi wagize neza kuri papa wawe Jean Bosco Nkurunziza navuga ko byoroshye cyane kubera yuko tuzi neza ko akomoka ku ivuko muri komine mu cyahoze ari komine Rutobwe mu cyahoze ari prefetura ya Gitarama abanyarutobwe mwese mwari benshi mutuye Kigali mwari benshi hari na bamwinzi mwari mutuye Nyamirambo abari batuye ngaho ku kwa mutwe hitwa kwa mutwe na nubu bari batuye hafi kwa mutwe wamenya aho Jean Bosco Nkurunziza yakomokaga yaturangira Jean Bosco Nkurunziza icyo gihe yabanaga n'umudamu we wari ukuri w'icyo gihe muri 1994 Annonciata Mukagatare wabamenya akamenya umuryango wa Jean Bosco Nkurunziza yadufasha kugira ngo dufashe umwana we Angelique Uwimana kugira ngo bamenye yuko Jean Bosco yashibutse none Angelique abantu bo mu muryango wa papa wawe n'abanyarutobwe wasanga ari n'abo muturanye aho ngaho mu Gatenga hari abahari ndahamya yuko kino kiganira gasaro kaburaga nikimara gutambuka hari abari buguhamagare bari bumpamagare bambwire bati uwo mwana ni uwacu ndasaba cyane kugira ngo nimba hari igitangaza kigomba kuba kibe nyuma y'imyaka 30 none niba hari abanyarutubwe bakumva bakakumenya aka wa wundi baririmbaga ngo kakana kajya kurengana narakabonye ndakamenya niba hari abanyarutubwe bakumva abo umuryango wa papa wawe Jean Bosco Nkurunziza niki ushaka kubabwira
ndashaka kumenyana nabo bikunze kuko nifuje kenshi kumenyana n'abantu bari basira papa bakambwira ko yari ameze ibyo yakundaga ko bajya bambwira ko ngo tunasa cyane mfite amatsiko mbese nimba bishoboka banamfashe menyane n'umuryango we nanamenye uko yasaga n'uko basa byari byose ubwo turasa nabo
Angelique Uwimana ndagukomeje kandi ndasaba cyane kugira ngo iyi ntambwe wateye iza gusohoze ku cyo wifuza abantu bose bumva agasaro kaburaga muri kano kanya bakomoka cyane cyane muri komine mu cyahoze ari komine Rutobwe mu cyahoze ari prefetura ya Gitarama ababaye i Kigali Nyamirambo hafi yo kwa mutwe ababanye na Jean Bosco Nkurunziza baza hakomoka badufashe tumenye umuryango we ngaho rero Angelique ndagukomeje ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana
nakoze cyane
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mu mwaka wa 2021 igihe abanyarwanda bari barahungiye muri Tanzania batahukaga umwana witwa Rafiki wari ufite imyaka 6 yaburanye n'ababyeyi be yatoragwe n'undi mubyeyi wamureze amukunze aramukuza Rafiki bahimba gasuga bo arashaka umuryango we ushobora kuba uri mu majyepfo y'u Rwanda Rafiki atuye mu karere k'Uburasirazuba akarere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama akagari ka Kanyange se mudugudu wa Kazinga
yewe muri ba bana nyine baburanye n'ababyeyi duhunguka kuva Tanzania
yego
hanyuma ntari nava muri Tanzania neza mbamburanye n'ababyeyi nyine nari nagiye ku kiyaga cy'amazi kunywa amazi nari mfite imyaka 6 ubwo nje ndababura bari bari munsi y'igiti cy'umunyinyi inje mbukoze rero nkura n'undi mugiraneza w'umukecuru arambwira ati se twaba uzi ababyeyi urumva uri bubabone ndavuga ngo kuko byari muri cya gihe cy'akavuyo nyine bajya batahuka avuga ati rero ngwino umutware mumushyire mu bandi bana ubwaranza na mbanderewe gasibo nyine niko narerewe ndakura tugiye kuruwa ruje yigeze kuza isanga nagiye kwiga barampishira nyine ngo ntabwo bahageze kandi kuruwa ruje yaraje ndabimenya kuko babonaga nkora neza nk'umwana wabo baba barampishiriye basubirayo hari undi mumama waje ampa amakuru ngo iwanyu ngo ni mu majyepfo ni za Nyanza nshatse kumukurikirana neza kuko gerese zose yari yazimaye numva ari ababyeyi banjye rwose ndamubwira ati se wanjye nyewe wenda nkazanagura ngo wafi ngo iwangeze ngo tere kubanza ukangurira ngo kuko namenye amakuru yawe uko bakize ndavuga se babonetse wenda ko bakwitura bakanaguhemba wambabariye abanyishe mu bwonko yari yampaye amakuru ahagije kanumva ko ari ababyeyi banjye ndavuga ati rero numvaga agasaro kabuze gashoboye reka nze tukwandikire ube wadufasha
none amakuru naheraho nayahe amakuru yaguhaye afatika wumva yatumye wizera ko bakubwira ari ababyeyi bawe nayahe
amakuru afatika nuko umwana ungwa mu ntege yambwiye muzi
yitwa nde
yitwa Sauti
Sauti ni murumuna wawe
Sauti
none se kwari ufite imyaka 6 muri 2021 wari umwana uzi ubwenge papa wawe amazina ye urayazi
rwose ntabwo nyazi kuko duhunga ntabwo nari nzi ubwenge kuko nagiye mpetswe byanga bikunda ahubwo duhunguka nibwo nari maje guta Kenya nari nzi ko na Tanzania ariho mu rugo
none se papa wawe ntabwo wari uzi uko yitwa
nari muzi izina rimwe
yitwa ngo iki
iye
mama wawe akitwa nde
Akiruta Imana
ntabwo wari uzi aho bakomoka ntiwari uzi n'ibi wanyu muri abo mu majyepfo mwari abanyabutare se mwari abanyagikongoro iyo bavugaga mu rwumvaga iwanyu ari hehe
makuru menshi yigeze aza nyine babwira ko ndi mu majyepfo aho muri Nyanza kuko hari n'abana aho narerewe nyine nakavuze wenda ko tuvimwe kuko narereweyo bagiye guhungira mu nkambi y'abarundi ubwo baza guhungira nabo bana ba mukekuru nyine baravuga atari ko hari umwana twaburishije ubwo n'uvindi mwe na data nyine bavuga ati hari umwana twaburishije hanyuma arababwira ati se mwumva yitwaga nde turahuza ati yatubwiye ko yitwa Rafiki asohora Rafiki rero iwabo bagarutse inyuma kumureba baramubura ati ariko n'uwibutare ati iwabo batazi baje babivugiye mukecuru kuko bahungukaga bavuga ngo mu Rwanda n'ubundi hatuje ngo hari amahoro umukecuru avuga ngo sinago natanga umwana wanjye Imana ati nibusure Imana yampaye mu nzira uwo agakomeza andwanaho andwanaho ejobundi aza gupfa bihita bibyara impinduka amaje gupfa rero barantererana nuko nahise ngira agahinda nkavuga ati se n'ubundi sinahambye ngo mbimenye kandi amateka yanjye bayanyuzeho buri gihe ngo mu rugo barahari reka nze nzahaguruke mbere Ejo bundi nkora umunsi njya muri Nyanza nyozaho n'itangazo rifasha ubusa.
Itangazo warinyujije hehe?
Hariya muri Nyanza muri gas. Ninyujijeho mpamagara wa mugore nyina mpa makuru ngo none se ngo kutambanje kumpamagara ngo tugire ibyo tuvuga. Ndavuga ati none se ko wananiye uragenda igenze. Ndavuga ngo nziyambaza izindi nzego nta kundi.
None se Nyanza kwa nini wagiye hehe washakiye?
Nasaje hara muri gare ya Nyanza nyine zantuza za busasamana hano hana sati.
Uvuga uti ningira Imana mama araza kuba ari muri gare cyangwa se data bumve kumbashakisha.
Ndabona bazaga kagara uvuga gati rero nimbuze izina rimwe nago bikunda kuko nagiye no kuri ntuza kuri kubaza ba gitifu nyine kugira ngo bandebere. Banyujijeho indangamuntu baravuga ati nta n'umubyeyi n'umwe ugira ati wowe aturi nk'igicibwa kuko aho narerewe sindi umwana wabo n'ahandi sinigeze ndererwa ngo menye ivuko ryo mu rugo. Ubwo ni uko ndaho ngaho.
Ubu se utuye hehe? Umubyeyi wakureze ko yatabarutse urambwira ko inzira zabyaye amahari ubahehe? Aho warerewe warimutse urara rubunda ubahe?
Aho narerewe basabye kunyimaho nubakamba ajyana mu buyobozi barampa nk'abandi bose barahampa nanjye nkuba. Ariko ubungubu ubu ndi muri Kigali nyine mba mfite nkora ntabwo ngiri mu Mutara ariko mu Mutara naho ndubatse ntacyo. Ndavuga ati rero ibyo waba ufite byose nta babyeyi ntabwo byava mu ntara reka nsakishe.
Ariko amakuru baguhaye kubwira ko iwanyu ari Nyanza. Ubuse ko amakomini byari amakomini byahindutse ibindi ko none dufite imirenge ntuze komine yanyu bakubwira ko wakomukaga muye komine nyirizina?
Urumva uwo mugore yanze kumpa aderese zose yarambwiye ngo usanga iwanyu ngo ni mu murenge wa Ruhashya ariko akagari nakamubaza kagasimbararaho kuko yaramaje kuba amakuru yumva ariho mu rugo. Arambwira ngo iwanyu baranakize ngo babonetse ngo wowe ntacyo wamariza kuvuga ngo wowe ngo biruta no kuba utaranabimbwiye n'ubundi ubwo ngubwo urava.
Ibyo aribyo byose ibyo birahagije niba koko ababyeyi bawe batuye muri Ruhashya ntabwo bizagorana kugira ngo umubyeyi utuye muri ako karere muri ako gace waba yaraturutse muri Tanzania mu mwaka w'2001 agaruka mu Rwanda akaba yarafite umwana w'umuhungu witwa Rafiki akaba yitwa Riyeli n'ibyo zina ribaho umugore akaba yitwa Ntakirutse Imana ntakabuza bazatunyuraho hanyuma tubahuze vuba. Ndizera yuko abantu bari mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda batwumvira Inyanza batwumvira Kiruhura batwumvira muri Ruhashya yose mutabare uyu mwana Rafiki ushaka ababyeyi umaze imyaka 23 atandukanye n'ababyeyi be leto mufashe ngaho rero urafite n'ababyeyi bawe bakumva n'icyo ushaka kubabwira umunota umwe w'urukundo.
Ndashaka kubabwira rwose ko ndiho rwose nubwo bashatse kuvuga ngo ntabwo nkiriho ariko ndiho. Ndashaka ababyeyi banjye kuko ni nanjye mfura rwose urumva sinigeze ngira imibereho sinigeze ngira ababyeyi nanjye nibura ngo ntete nk'abandi rwose ndumva mbashaka mbabonye rwose nta kibazo.
Urakoze cyane ko waje mu kiganiro Agasaro Kabura. Urakoze kudukunda no kutwizera. Rafiki bongera akazina Kasugabo wari utarabatizwa igihe watandukanaga n'ababyeyi bawe tarindi zina ufite ariko ababyeyi bawe ndahamya yuko uzababona kubera yuko niba koko batuye aho ngaho Inyanza cyangwa se mu nkengero za Inyanza baraturutse muri Tanzania mu mwaka 2001 bahunguka bazakumenya bamenye ko uri uwabo. Ngaho rero amahoro y'Imana.
Urakoze.
mwaka w'1993 umwana w'umuhungu witwa ufite amahoro Eric wari ufite imyaka 4 yahawe umuryango w'abazungu mu Faransa ngo bamurere nk'uwabo nyuma mama we mukandi hano Drosser yitabye Imana murumuna we Marie Jeanne Giramata arashaka ufite amahoro Eric kabere nyina wabo atuye mu Bubiligi
no gushaka umusanzimwe ufite amahoro Eric ya mazina yo yayacotse mu gihugu ashutse yabonye samuel yamutwaye mu Bufaransa aho nzibuka ni nko muri 1989 habaho intambara kontakte ze ntazibura mu ntambara mbere y'intambara bwo yashoboraga kuvugana n'umubyeyi we wari ukiriho ariko umubyeyi we nawe asa kwitaba imana yitabye imana rero kontakte zirahagarara
muri 1989 yavuye mu Rwanda agiye mu Faransa yagiye ate yoherejwe ate ninde wabigiyemo kugira ngo umwana ave mu Rwanda agiye mu Faransa yagiye hawa bandi babyeyi hari bwumvikane mwagiranye n'abamujyanye byagenze gute kubyo wibuka
nari mutoya manje ariko icyo nibuka nuko yari umwana ufite amaraso y'Abafaransa papa ni umufaransa mama yari umunyarwanda ubwo rero ntabwo mama we yashoboye kujyana na papa nk'uko babyifuzaga demarshe zarakozwe ariko ntibyashoboka bidashobotse umwana kurira aho ngaho nyuma haza kuza umufaransa bari muri mise y'akazi aza guhura na mama w'umwana amugirira impuhwe kuko yariraga abana b'imfubyi afite mu mwana wabo aravuga ati ibyo ari byose nabafasha nkabashakira umuryango watwarira umwana birakorwa bimaze gukorwa rero umwana abona famiye isa kwipresente Kigali demarshe zirakorwa umwana atwarwa igihe gitoya muri iyo famiye noneho igihe kishyitse umwana ibyangombwa bimaze kuzura byose baramutwara nuko ngo uko yagiye
mbese nyina w'uyu mwana Eric mupfaniki mu vindimwe
ni tante wanjye ni afite umwe na mama
Eric ajya guhaguruka mu Rwanda urambwira ko yabanaga n'abandi bana b'imfubyi ni nyina wariraga abana b'imfubyi
abo bana b'imfubyi Josetha ni njye na murumuna wanjye twebwe twari twabuze ababyeyi tubuze ababyeyi rero murumuna wa mama aradufata adufashe rero nuko muri fakturi ye rero niho yabashije guhura na papa w'umusirikare yari umusirikare w'umufaransa aramutwara rero amufasha gutwara uyu mwana natwe yaradufashaga mu bimwe na bimwe byashobokaga aradufashaga ariko umwana niwe yaboneye famiye aramutwara
yego uyu musirikare w'umufaransa wabafashije amazina ye urayibuka
twamwitaga Dominique yitwaga Dominique ariko nta n'umwana niryo narinzi gusa icyo yari umuofisiye umusirikare wo hejuru wari ukomeye ikindi nibuka yatwaraga indege kajugujugu yajyagaza no mu rugo guca hejuru y'iwacu adupepera afeza ashobora no kuba ashobora kuba yaranatwaraga n'umukuru w'igihugu wa epoke arimo bamutwaraga
hanyuma abafasha kubona umuryango mu Bufaransa wo kugira ngo wakire uwo mwana ariko uwo mwana wambwiye uti yari afite amaraso y'Abafaransa tante wawe yamubyaranye n'umufaransa
yamubyaranye n'umufaransa
umufaransa bamubyaranye amusiga mu Rwanda tsubira iwawe amazina y'umufaransa babyaranye ntabwo umuyazi
iyo ntabwo nayamenya
tante wawe ntiyakubwiye
ubwo ntanzu namumenye yari yarabonekaga cyane twaramubonaga kandi icyo gihe nibwo nari naratangiye no kujya kubana n'uwo mutante mbere ntabwo twabanaga
ubwo mwari mutuye hehe
alors twari twatuye ahantu hatandukanye ariko ni Kigali mu Bubiligi mu cyahafi
wambwira amazina ya tante wawe nyina wa Eric
mukanze hano Drosera bakundaga kumwita Chantal
Eric ava mu Rwanda yari afite imyaka ingahe
kuri arafite nk'imyaka 2-3 yavutse 89 cyo numva nshobora kukibuka nk'ijana 89 agiye nka nyuma y'imyaka ndebye nko ku mafoto mfite mbona arafite nk'imyaka 3
yavutse 89
yagiye muri Sandiro imbere y'intambara gatote yavutse 89
urashaka kuvuga yagiye gato mbere ya 94 muri 94 ariko
no yari yaragiye deshi
ubwo yagiye muri 93
93 cyangwa se 92 ishira gutyo kuko haraciyeho umwanya vrema cyiza
wambwiye yuko habayeho ibintu byo gushaka impapuro zose zimaze gutungana abona kugenda birumvikana urandika ko ari mutoya ariko se izo mpapuro igihe ababyeyi baje kumutwara bavuye mu Bufaransa waba wibukaho zashyiriweho umukono n'uwazishyizeho umukono ndashaka kugira ngo ndebe umwana yagiye gutyo yamaze kugera ku myaka 18 ababyeyi bamureze bamuha impapuro zose izo bita dosiye ye akaza zibitse aho ngaho haba handitsemo ababyeyi be n'impamvu nakubazaganye nuko yitwa igihe yaramutse ari Chantal wanditsemo kandi hano namenya ko ari we ariko yavuye mu Rwanda byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwemeza yuko uwo mwana hawe abandi babyeyi ninde washyize umukono kuri urwo rupapuro ni Chantal
ni Chantal wabikoraga kuko niwe mama wiwe ni nawe wari mukuru nta nubwo umwana ari gupfa kugenda guca atamutanze ariko ntabwo namenya ngo ni iki ariko ni Chantal wabikoze kuko yabikoze ku mutima we yaravugaga ngo arabikorera umwana niwe wabikoze niwe wabikoze
kuva muri imyaka yose ishize nta handi washakishirije ntiharahugize ushakishirize
nifuzaga kubikora ariko nerimite piukibaza ndabaza hehe nigize no gutekereza kuba nabaza muri ambasade ntisi umuntu uko yinjiye niba yaranahinduye amazina ko yinjiye afite aya mazina ndirimite ntabwo nagize iyo kuraje nyinshi cyane
birumvikana uyu muryango wamujyanye kumurera wamuhawe ntabwo mwigeze mumenya amazina yabo
no ntabwo nigeze ntuka nari umwana kandi ibyo nyine urumva byakorwaga hagati y'abantu bakuru gusa twe nyine ibyo batubwiraga ashaka kutubwira bikagiye kugenda ifuwara ntacenze
ibyo aribyo byose umwana niba yarageze mu Bufaransa tuzamenya aho aherereye abana bageze mu Bufaransa muri icyo gihe bahari dushobora kumenya aho baherereye nzashakisha mu mazina ahari yabahageze iki gihe n'ingirimana nkamubona nzakubwira nkunda gutanga umunota umwe ku bantu baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga bashakisha umuntu nubwo bwose Eric yagiye akiri mutoya ariko abazabyumva buzamusobanurira yumve ko ari tante we umushaka mubwira icyo umushakira mubwira ijambo rikuri ku mutima
Eric ni ukukubwira yuko tugukunda tugutekereza kandi tugukumbuye uramutse wumvise ijwi ryanjye mukuru wawe mwakinaga ukiri mutoya ukumbuye kukubona
igira amata urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ukomeze utegereze wizeye ningira amakuru nze yakugezaho nkifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
Agasaro ka Buraga
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane umwana witwa Habihirwe Paulina wari ufite imyaka 13 yatandukanye n'abavandimwe be igihe ababyeyi be bari batuye Remera bari bamaze kwicwa. Habihirwe Jean Claude ni musaza we wo kwa se wabo ni umushaka atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rugarika akagari ka Kigese umudugudu wa Bikamba.
Nagira ngo mumfashe gushakisha mushiki wanjye kwa data wacu twabuze 94
ngamuburiye he
bo amuze turimo duhunga abari batuye hari Kigali hari Remera noneho mu gihe barimo bahunga babateramo igisasu baratatana abana bose we aragenda ariko abandi bo turababona
abandi mwe barabonye we muramubura
abandi twarabonye we turamubura ubwo rero numvise ku kiganiro gasaro kabone gasaro kabuze numvise ko mufasha abantu gushaka abantu kandi bamwe bakaboneka ndavuga nti wende nawe ashobora kuba akiriho tukabona twara tutarabashije kumenya ahantu yabaherereye ariko wenda akaba ari muzima akaba ariho.
Yari afite imyaka ingahe?
Mbo icyo gihe 94 yari afite imyaka yavutse nawe yarimwe
ubwo yari afite imyaka
yari nko muri 13 cyangwa 12 gutyo.
Ni 13 niba yaravutse muri 81. None se bari batuye i Remera mu kahe gace ka Remera?
Bari batuye i Remera hariya hepfo ya stade ubu ahubatse controle technique. Twahitaga mu Gihogere.
Yitwa nde?
Yitwa Habihirwe Pauline.
Abo bandi bana mwabonye bari kumwe bigeze babwira niba yarakomeretse cyangwa atarakomeretse yagiye ahunga gusa?
Mbo bakuru be twaravuganye batubwira ko nyine babateye amasasu noneho barirukanka buri wese acukunda cukwe bo baza kugera inyuma turababona ariko nta yandi makuru y'ibi nabo bazi.
Mwababonye mugeze he mwebwe? Mwahuriye he? Mwahuriye Masaka? Mwahuriye ku Kicukiro? Mwahuriye Inyanza? Mwahuriye he?
Twahuriye igikoroni twari dutuye icyo gihe ubwo bava i Remera baza birukanka bahunga bahita baza mu rugo nyirumva ko ari ni kwa data wabo kwa se wabo bavirimira bahunga baraza bahita bahungira iwacu nuko dukomezanya duhunga ariko turamubura. Ubwo rero nta makuru y'ibazi ngo avuga ati yenda yagiye aha cyangwa se yagiye ahantu twashyizeho ati yenda birashoboka ko wenda yarahuye n'abagiraneza bakaba bamutwara se akaba hari ahandi hantu ari cyangwa se akaba yarahunganye n'abandi bantu nta makuru twese twongera kumenya. Hari yenda biramutse binyuze kuri mu gasaro ka Buraga hari igihe wenda yakwiyumva cyangwa se mukamwadufasha tukaba twamenya niba hari ukuntu twamubona yenda cyangwa se twamenya ibye.
Paulina Habihirwe umwana w'imyaka 13 abazi iwabo ashobora ku rorongotana ariko ya akagaruka mu rugo aho yari atuye yigaga he?
Yigaga ari kuri Remera Catholic.
Kandi agataha iwabo akahamenya?
Iyo agataha iwabo akahamenya ariko nyuma ntiyigeze agaruka mu rugo urumva icyo gihe papa we yarapfuye na mama we ariko ntitwigeze tumenya irengero rye. Bagerageje kubaza abaturanyi babo tubura amakuru neza neza.
Ababyeyi be bapfiriye i Remera nabo?
Yego yego.
Muri iyo nzira muhunga nta baturanyi abantu bari batuye i Remera mwigeze muhura nabo ngo mubabaze niba hari umwana barabutse witwa Habihirwe Paulina?
Mba kuko icyo gihe duhunga twavuye Gikondo duhita dukomeza tujya i Muhanga kubera ko ariho twakomokaga. Haba i Remera twongeye guhura nabo twashatse kongera kubaririza duhungutse muri za 96 abantu baratubwira bati ntabwo twigeze tumubona gusa batubwira amakuru y'uko ababyeyi babo bapfuye.
Papa wa Paulina yitwaga nde?
Papa wa Paulina yitwaga Munyakazi Gervais.
Abo bandi bavandimwe ba Paulina babagezeho bakagera Igikondo baraho ngaho mu Rwanda?
Bari mu Rwanda nabo barahari.
Uwanka amazina yabo bavandimwe be akazabumva akabamenya?
Hari mukuru we witwa Ugize Neza Janvier, hakaba n'undi witwa Uwineza Antoinette, hari na musaza wabo witwa Muhire Jean Paul, hakaba n'undi mukobwa wabo mutoya witwa Tuyiringire Germaine. Uwo Tuyiringire niwe wakurikiranaga na Paulina. Paulina yari mukuru, Germaine akaba ari mutoya.
None Habihirwe mwagarutse mu Rwanda 1996 Polina Habihirwe we yarabuze muri 1994
yego
kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 28 muri imyaka 28 ishize mwateye izihe ntambwe mwakoze iki mushakisha irengero rya Polina
bo ikintu twakoze twagerageje gushakisha kubaza mu baturanyi tubura makuru tugeze wenda gukorera n'intambara bakatubwira ati abantu benshi barapfuye twategetse hashyenda nawe byabyara mugendekeye gutyo dusa nk'aho ducitse intege nuko twumvise rero nice tubisha agasaro kabuze ndavuga nti birashoboka ko Polina nawe yaba wenda yaragiye akaba ari hirya no hino mu mahanga cyangwa se ari ahandi hantu reka nkomeze nshakishe nayo reka nayo gucika intege ngera mu gasaro naho mbaze numve hari igihe ndabasanga ari bwo buryo bwari busigaye kugira ngo tubashe kuba twamubona kuko nagiye numva ko hari aho umufasha bumva abantu bamwe bari baragiye mu mahanga bakajya bari batoye wenda barajyanwe n'abagira neza bongere kwibuka bitewe ko bari batoye wenda ngo bakuruka iwabo ndavuga ntiyenda bishobora kuba binyuze kuri radiyo ari yenda yakwiyumva cyangwa se yenda n'abandi bantu bamuzi bakaba badufasha twa twamubona bayakiriho
birumvikana none niba Polina akumva muri kano kanya Habihirwe nicyo ushaka kumubwira
icyo namubwira rero kuko abaye atwumva ni ukuri rwose ikibazo kuba tutamubona yari akiri mutoya turamwibuka mu butoya urumva twaranganaga ubwo ndamutekereza kumva mu bwenge bwanjye kumva ko akiriho kumva ndamukumbuye ku buryo ari ibishobotse rwose tukamubona mu muryango twakwishimira kongera kumubona
ukomeze utegereze wizeye Jean Claude Habihirwe wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane ubwo nari maze igihe kinini mbashakisha ariko nishimiye kuba tuvuganye kandi murakoze cyane rwose bari kuzafasha
agasaro kaburaga
undi mwana wabonanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 dushakisha uyu munsi yitwa Elam Ndahimana mu baturanyi yarazwi ku izina rya Didi mu kwezi kwa gatandatu 1994 yari kwa nyirakuru muri komini Masango mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama papa we hitiyise Eneyashi yavuye aho yahungiye agarutse asanga umwana hari abamujyanye ubatuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Mageragere akagari ka Kankuba umudugudu wa Rugenda bari
twatandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi igihe kimwe na 1994
mwatandukaniye
twatandukaniye ahoze komini Masango prefecture aha akagari ka Nyakogo umudugudu wa Gashira rwose
none se ni 1994 mu kwezi kwa kane wowe hitiyise warutuye
we nabaga ikigari koko mama wa abana yari yarapfuye y'abana majyana kwa nyogokuru na sekuru bari bakiriho barabana yewe nabaga ikigari
hanyuma ubasanga i Masango
muri jenoside nakoze ko nshobora mbasanga i Masango imana yari imfashijemo mbasanga i Masango turabana kwa kane kwa gatanu kugeze mbatangira kunshakisha cyane kuko hano igihe narokotse jenoside yakorewe abatutsi n'umuryango wanjye
mbwira kugira ngo nsobanurire neza byagenze gute kugira ngo abo bana mwari mumaranye amezi atatu mutandukane ni iki cyabatandukanije habaye iki
yewe natangiye batangiye kunshakisha cyane noneho jyewe ndahunga mpunze ndasize mu rugo bitewe ko nabo bambwiye ko ngarutse babashakishije cyane babashakishije ariko biraho ngaho ariko umwana cyane batutuye kuko baravugaga ngo ubwo babuze se reka batwara umwana arahamuka cyane noneho bajya ajyana kuvoma na mukecuru na mushiki we bageze mu nzira rero umwana atereka nuko umwana bamubura gutyo yabonye ngo abasirikare baza
agiye kuvoma ninde wamukoreye ninde watumye akikorera se ninde wamutesheje amazi yari agiye gushaka byagenze gute barahunga ku iriba usobanurira
umwana yari afite imyaka 6 ajyana na mushiki we wari ufite imyaka 5 ajyana na nyirakuru bo bajyanye kuvoma umwana yari afite akabido gatoya noneho bageze ku mugezi amakuru bamuhaye ngo babonye abasirikare baza babasanga ariko ntabwo yasobanuye neza abaribo ntago nahamirira ntahagade baje basanga rero arambira ati kwa bari badusanga twisha mu muntu uza mu masaka yari hari aho ngaho hasi baje badusanga aho ngaho nubwo bazaga rero batuganiriza akabido barakantwaza ariko umwana rero yababonye baza uwo muntu mu witwa Didi ngo ari rukahagara muri metero kw'ijana nuko ko rero ngo amakuru yantaye yarambwira ngo abasirikare benshi kubera ko abasigaye mu muhanda munini kuko bagituriye umuhanda nibo bamutwaye
abo basirikare bageze aho ngaho imasango ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu ukwiriba basanga umukecuru wawe yajyanye n'abana kuvoma muri abo bana harimo na Eramu baba abana beza umukecuru baramutwaza ako kabido barakamutwaza bamugeza mu rugo
oya ntabwo bamugeje mu rugo bageze metero nka 50 bamusezeraho barigendera
bakomezanya n'umwana umwana baramujyana
umwana abandi ntagaraho bamutwaye n'abasigaye mu muhanda kuko abandi bambutse umugezi bagasanga ku mugezi kuri kano bagomagaho noneho abo ngabo babiri nibo ngo bafatwaga akabido bahura nabo abandi bahita bakomeza baragenda
ndagira ngo nsobanukirwe neza abo basirikare b'ingeso nziza baje bakubaha uwo mubyeyi wawe bakamutwaza ako kabido k'amazi yababonye bagenda bakamushubije abona kuna Ndahimana atagarutse ko ajyanye na bamwe muri bo abo basirikare umukecuru ntabwo yabamenye ntabwo yakubwiye abari bo
we ubundi bambwiye ko inkotanyi zafashe komine Murama kuri 12 niho bangu baturutse kuko abaturage bose bari barahunze
yego
bo muri komine Masango n'aba komine Murama bose bari barahunze baragiye bagamiza Kibuye we arambwira ati baraje badusanga bamukumugezi rwose ati bari babiri ati abandi basigara mu muhanda munini rwose tuba tuwurebe niyo turi mu rugo tubahure tuwurebe umuhanda uturuka Igitwe ugana ku muhanda ugana Kibuye noneho rero baje babasanga noneho baragiye bamuganiza baramuganiza inkotanyira zizi ntazo zizi nibwo rero bamutwaga ako kabido bamusezeye nuko bageze muri metero 50 bamusezeraho bambu ku mugezi basubira mu muhanda munini ariko umukecuru na gashiki k'uwo mwana umushiki w'uwo mwana arababwira ati nababonye bari kumwe ati ariko nahise kwitaho igihe ngo babwire ati n'umwuzukuru wawe ati ntigiriye ubwoba neza hagize ubwoba gute ko baje bagusanga kuko ntacyo bari bagutwaye ubwo bwabwiye nuko byagiye
mbese umwana abamujyanye arabanzi yarabakubwiye
baraganiriye rwose na kandi we nta nicyo navuga kuko ntacyo bamutwaza bamusezeyeho barigendera na barataha kuko abaturage b'iwacu bose bari barahunze harasiga abantu b'abasaza n'abakecuru batashoboye kugenda kuko n'abandi ntabwo bari bashobora kujya guhunga ngo icyo nta nicyo bahunga bakwaza
none wowe iperereza wikoreye ugira ngo umenye uko byagenze uravuga uti ku itariki 12 tariki ya 12 niho inkotanyi zafashe Murama zigera iwacu ku itariki ya 14 yego zigera imasango ku itariki ya 14 aho ngaho ababyeyi bawe bari batuye ugerageje kubaza amakuru wa mpaya gihamya ugeza kubwira ati iyi ni batayo ya 8 ni ijana se ni ijana 50 ni ya 200 nta batayo yahanyuza aho hantu ku buryo umuntu yayidumaho kugira ngo amenye uwo ayobora agatumenye naho umwana yaba aherereye naho yanyuze
igihe narabajije bambwira ko batayanyuze hari ijana 57
batayo ijana 57 ntabwo ugize umenya umusirikare mukuru icyo gihe waba warayoboraga
wayoboraga ndumva ribingira
ibingira
niko niyo makuru mfite ntabwo mbizize
muri iyi myaka 30 ishize urokotse jenoside yakorewe abatutsi habaye ibihe byinshi byo kwibuka habaye ibihe byo kugira ngo wabuzuwe ashobore kuvuga ati ndi hano niba hari uwarabutse umwana wanjye azamundangire wowe wigeze ukora cyo gikorwa cyo kugira ngo unyarukiraho bibuka aho bashakisha abana uvuga uti nange ndamuze umwana ndetse n'ungu ibingira mwari kuhagurira ukamubaza uti bese mu basirikare wayoboraga nta mwana wabonyemo yenda bari bafashe ngo bafashe kwikorera icyo kintu wigeze ugikora binze kanajya abagabi gikomeye ku mutima ariko wigeze ubitekereza kugira ngo ubaze
oya mu gisirikare naho nagiye ariko nagiye muri ano filime ya Nyanza ako nagiye wakushize 2022 nagiyeyo mbaza ya referena ntabwo igihari harimo abana bava mu muhanda bazanwa mu muhanda bazi umukecuru wari uhari n'ubu arahari umwana wawe azakuba hari hano baramaze muri ano filime ntaramukuze uko twagenda dufata abana benshi n'abagenzi babo babonye imiryango hari nagiye no kuri wese wese Kacyiru hari nagiye nimeni bumwe ariko nabuze umuntu nabaza ati nashakishirije nubwo nta handi na sesere nagiyeyo banyereka n'amafoto arambwira ati amafoto ngo reba muri aho mugihe ikaba ntafite abana benshi uba ntawe urimo
uko biri kose niba hari aho aherereye hari abagira neza bamuhaye kubera ko n'ibintu byakorwaga kenshi abasirikare b'inkotanyi babonaga abana batafite ababyeyi bakabafata bakabageza ku bigo by'imfubyi wagiye mu Kinyanza ariko hari n'ibindi bigo hirya no hino ndasaba cyane kugira ngo abo bagira neza banyuze imasango baganiriye na n'umukecuru wawe ariwe nyirakuru wa Ndahimana niba uwo mwana bamwibuka cyane cyane abo bari muri batayi 157 bavuye Murama bakanyura amasango niba hari icyo magana ku Kibuye niba hari icyo bibuka bazagufashe wowe Eneas hitise niba uyu muhungu wawe ariho Elamu Ndahimana akaba kumva muri kano kanya mu kino kiganira gasoro kaburaga n'iki ushaka kumubwira ngo uyu wa munota
icyo nshaka kumubwira nuko papa we akiriho ariwe jyewe hitise ni ati namushiki we namushiki wanjye arahari uriya unyariga niyo yita umukecuru nyirakuru we yarapfuye na sekuru barapfuye undi uriho ni mushiki we muhire saranje twitwa kwenda kumwita picu niwe bakurikirana niwe we mushiki we turahari rero numva hageze uwaba umenya aho aherereye ubwo yaturangira cyangwa akanyura ku ijwi ry'Amerika akadufasha bazamubona
urakoze cyane Eneas hitiyise kuba warategereje cyane ukavuye mu kiganiro agasoro kaburaga kandi ukaganiriza abumva ijwi ry'Amerika ukoresheje umutima wa kimuntu wa kibyeyi ushaka umwana wawe ndagukomeza kandi nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe urakoze
ikiganiro cy'uyu munsi agasoro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi abadukurikira bashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu naho mubarirwa ndetse n'incamake ku muntu mushakisha ni 00127 0773 0 nongere nisubiremo nitonze 001 7 0 7 0 1 7 0 1 0 naho ubutaha amahoro y'Imana mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana